sio kila pesa unasave.
Black market
workers. Kula tu. Sawa. 50 wezi jenga. 200 itanunua gari pesi.
Sio kila pesa ni ya kusave. Tao moja wezi jenga nayo. Sio kila pesa ni ya kusave. 500 wezi shika dinga. Me says he safe sai. Me says he safe sai. Me says he safe sai. Me says he safe sai.
Hakuna meso mi napenda kae mpesa. Nikiyomoka kitu naona mbele ni bayesa. Tomorrow is not promised. Chafua meza. Piga dry utaribu test ya makali na chesa. Ile kutu kuja na pombe uneza kula mama wabajia. Hata ni kumaji ya jesezi saha undia. Sina shida na we lakini kuwa na tabia. Kukata maji na kutapika ndo unikatfia. Sio kila pesa ni ya kusave. Nasema, sio kila pesa ni ya kusave. Mini kama waba, mi wenda gana wave. Ni show, kesho kesho kutwa ni wapi tuna rave.
Mi says he safe sai. Mi says he safe sai. Mi says he safe sai. Mi says he safe sai.
Yo, pesa kiasi umeanza kujifanya banka nani. Chwani ndo nadhani itakutoa kwa hizi streets. Sisemi usichange, but sambono usijibambe. Na ukushua kwa utambua congrats before RIP. Si kila pesa ni ya kusave. Zingine ni za gode makali na mangem. Kuna reason Mungu alitengeneza weekends. Kila siku kujinyima, sa zingine hata jipe. Alafu ati unifuate, unataka nkumochoe. Ufiche zako na zangu, unataka uzienjoy. We niko mechizi, niko ready kumachingri. Aki ya Mungu, siwezi kupatia hata shilingi.
Mi says he safe sai. Mi says he safe sai. Mi says he safe sai. Mi says he safe sai.
Ninunue shamba ama tu nitafute wasichana. Niko na dosi nilipie kachama ama tu nikashika shike haga. Gaji ni mob neza fanya kile na dai. Nipeleke pot ndo nika bindai. Pesa ikibaki na disi ya mangwai walai. Na zikishuka na kumbuka sina pake. Yeah, says he save leo minta save kesho. Acha tu niende vacation pale Weston. Sikati ya ninacheza tu na ma escort. Kusikia poa ndio main intention.
Sio kila pesa ni ya kusave. Tao moja wezi jenga nayo. Sio kila pesa ni ya kusave. 500 wezi shika dinga. Me says he safe sai. Me says he safe sai. Me says he safe sai. Me says he safe sai.
50 wezi jenga. Miambili itanunua gari peki. Sio kila pesa unasibu. Ingini unakula.
Hey yo, clamor.